Good evening. Welcome to an hour of music from around the world. The program is Earthbeat. I'm Cecil Doyle. Tonight we'll be featuring an hour of Tarup music. Some of the most gorgeous and unusual music to come out of the continent. And to most Africanists, the music may sound a bit Arab. And to an Arabist, it might sound something marginal beyond belief. Tarup music was the basically the wedding music of the Swahili people on the eastern coast of Africa, and that had some marvelous recordings done during the 1960s that we'll be featuring for the most part during this hour. At first hearing, the most the one ingredient that seems to be missing, as I was saying, is Africa. More obvious in the mix, you hear Middle Eastern and Indian film influences, but the more you listen to Tarup music, the more the Africanisms sort of reveal themselves, especially in the vocal tone of some of the singers, particularly the women, particularly the background singers, and a few of the melodic elements throughout this upcountry African music. Tarup is at home all along the eastern coast of Africa, around Kismayu in the Swahili-speaking part of Somalia in the north, down to Mozambique, and Mombasa naturally being the Tarup center. So is Zanzibar. We'll be hearing a music from all of those areas in just a few minutes. We're going to be listening primarily to releases done on the original music album from the 1980s entitled Songs the Swahili Sing. Our music opens up with Sikiza Mpenze by Matama Juma and Party. Tarup music on tonight's Earthbeat.
Sikiza katiti ni kweleze neno, tena kwa shariti ni kupe mfano. Apenda edhati achele ineno. Zatha akili nyonda zilizo niswibu, ingawa napenda mno na dharubu, sina la kutenda kwangu zikaribu. Nanyonda nzito no na barubu zishishi moto hazina twabibu pasi na ufito nyonda nimetubu umetubu siwa nasa zilizo niswibu zote zimetusa basi na swababu ba sina ufito nyonda ni metubo metubo.
Yeah.
dia. Sikizae we mwenzangu, sana na kufikiria. Sikizae we mwenzangu, sana na kufikiria. Wewe ndiye lengo langu, na furaha ya dunia.
Pesi niletea imalizika adhabu moyo upate tunia na ingojea jawabu kwa upesi niletea imalizika adhabu moyo upate tunia imalizika adhabu moyo upate tulia fanya hisani muhibu kwa yakini na umia. Thank you. taabu ili upate elewa hakika yamenisibu mahaba yameningia na kueleza yangu taabu ili upate elewa hakika yamenisibu mahaba yameningia hakika yamenisibu mahaba yameningia kumbuka wangu sahibu majibu na yangojea ajabu takauba nitilia akili yangu wivu macho yake mwangalia usione la ajabu takauba nitilia akili yangu wivu macho yake mwangalia akili yangu wivu macho yake mwangalia uzuri wako tabibu wallahi wanivutia
na kazi kufunga matakiani mwenye lango lenye wazi najabisha jamani kwenda wazi 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 daima barabarani kwenda wazi 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 daima barabarani Waliokoma jumbani Wakabaniwa wazuri Hata wenye sura gani Kwa sihiri wenye shari Wenye shari Pazia ya faliani Kwa sihiri wenye shari Wenye shari Pazia ya faliani Pazia kwao juwani Wafitia walonao Ndoa ya julikani Lakini waelewao, elewao Kuyatambua ya ndani Lakini waelewao, elewao Kuyatambua ya ndani
limekutendani jito likikutizama. Ua limekutendani jito likikutizama. Ukaipotoa lisani kulitia na haswama. Ukaipotoa lisani kulitia na haswama. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma. Nataka kupa uneni mwendani upate pima. Nataka kupa uneni mwendani upate pima. Usidhani siabaini hayo unayo yasema. Usidhani siabaini hayo unayo yasema. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma. Mwenye akili razini takueleza na wepima. Mwenye akili razini takueleza na wepima. Anenili silo thamani kwa ujinga kuandama. Anenili silo thamani kwa ujinga kuandama. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma. Mweka jambo moyoni mjue limemtoma.
We're listening to Tarot Music tonight on Earthbeat. We started off with a classic by Matano Juma and Parley, Sikiza Impenzi. Following that, Juma Bale did Kem Kem, one of the most, famous and celebrated numbers in the repertoire. Zane and Party after that with Hayari. We heard Omar A. Badbez and Party doing Nien Gojia Jawabu, and A.M. Ben Breck with Pazia. And the final track we just finished listening to was by Swali Al-Abdian Party, Moeka Jambo Moyoni. You're listening to Earthbeat here on KRVS, Tarot Music from the 1960s primarily. This is Malita Juma and the Zane Musical Party as we continue. Tarot Music on Earthbeat.
Kuna chanzo cha makosa uhutina, kuishia madanganyano pima sana. Kuna chanzo cha makosa uhutina, kuishia madanganyano pima sana. Sitahilia kufike mazito zaidi hayo, lakini sikasirike, nasema na moyo. Yana malipo yake, kubarikiwa akilio. Kuna chanzo cha makosa uhutina, tusia madanganyano. Tabu kimako huya makia hakosa la kukujibu, lakini asona haya hatambu ila aibu. Kuna chanzo cha makosa uhutina, madanganya no pima sana. Zile zamani za nyuma nilikuwa hii kufuata, ulipozua hikima kuwata. Lakini muiza pema kuwapa obu pamwita, kuna chanzo cha makosa uhutina, kushia madanganya no pima sana.
kidonda daimu imenisa kimoyoni kuba kidonda daimu imenisa kimoyoni aya maravi dhalimu yatakuwa mwaka gani aya maravi dhalimu yatakuwa mwaka gani bila thamani uba zangu muadhamu mekupa bila thamani na we ukinidhulumu kwako ni faida gani na we ukinidhulumu kwako ni faida gani kwako ni faida gani.
Samahani mola wangu, yatosha yalo nifika. Nifutia zambi zangu, haya niliotamka. Natengeza kwa mwenzangu, na kwangu kwa poromoka. Natengeza kwa mwenzangu, na kwangu kwa poromoka. Nalia mwenzangu, nalia. Silie. Pesa zangu kama posta naweka ningeli sema kizungu wenzangu mukashituka natengeza kwa mwenzangu na kwangu kwa poromoka natengeza kwa mwenzangu na kwangu kwa poromoka nalia wenzangu nalia silie. Iwakaribisha kwangu, wenzangu mutashituka. Kitanda kina mvungu, na kamba zimekatika, natengeza kwa mwenzangu, na kwangu kwa poromoka. Natengeza kwa mwenzangu, na kwangu kwa poromoka. Nalia mwenzangu, nalia. Silie, silie. Silie, silie. Ukilia waniliza.
Mahaba wataka nini, kwangu mimi masikini, nikuonye raha gani, hali yangu taba. Mahaba wataka nini, kwangu mimi masikini, nikuonye raha gani, hali yangu taba. Lauwafae huzuka, ingezuka nyota yangu. Lauwafae huzuka, ingezuka nyota yangu. Nimebaki kusumbuka, natanga na ulimwengu. Naomba kusitirika, mimi na wazee wangu. Mahaba wataka nini, kwangu mimi masikini, nikuonye raha gani, hali yangu tabani. Mahaba wataka nini. Hiamka asubuhi, hitiza masina kazi. Hiamka asubuhi, hitiza masina kazi. Nimebaki kudangana, hushikwa na bumbu wazi. Nimebaki kudangana, hushikwa na bumbu wazi. Hinwa chai, hinwa chai, kiteweyo ni machozi. Mahaba wataka nini, kwangu mimi masikini, nikuonye raha gani, hali yangu tabani. Mahaba wataka nini, kwangu mimi masikini, nikuonye raha gani, hali yangu tabani.
Hakuna
hakuna wa kumshinda. Nani asosalitika amu onapo akenda, laiti akuepuka, huna budi na kukonda. Laiti akuepuka, huna budi na kukonda. Lala, lala mpenzi lala, lala na mimi nipate kulala. Lala, lala mpenzi lala, lala na mimi nipate kulala.
Classic Tarab music performed in the 1960s primarily. A few there, a couple there by Yasin Mohammed. They're accompanied by Sada. We heard Lala Mapenzi. Before that, Yasin Mohammed with Mahaba Maskini. And prior to that, he did Natengiza. Before that, Zain El Abdin and the Zain Musical Party with Huba. Wasi Wasi by Sahura Swale and Zain Musical Party. Kuna Chanzo by Molidi Juma and Zain Musical Party. And the set began with Swale Al Abdin Party with Mueka Jambo Moyini. Here on Earth Beat, which was produced in Cypress Lake Studios here on the campus of UL Lafayette. I'm Cecil Doyle. We're going to go out with a couple of examples of Tarab music, a little bit more. This was recorded in the 1980s by Zahura Swale, a musical party. And we'll wrap up with Hira Arbi from Timbuktu in just a few minutes. Have a great week.
Nyamaza ulimi kunena yasoneneka. Leo nyamaza ulimi kunena yasoneneka. Ela wewe unikomi utaki kwa kipika. Ela wewe unikomi utaki kwa kipika. Takaposema mimi jua utazirika. Takaposema mimi jua utazirika. Nua, ambayo yalopitika. Na watu wa pati kauli yangu wala utausikia. Pati kauli yangu wala utausikia. Meukanya moyo wangu kisharafu na jitungia. Meukanya moyo wangu kisharafu na jitungia. Nimemuatia Mungu rabi tanukumia. Nimemuatia Mungu rabi tanukumia.
Hey!
Yeah, some Tarab from Timbuktu, but in Arabic, by Hira Arbi and her band, past Festival International performers. And before that, it was Zahura Swale singing a number, Shani, Curiosity, here on Earthbeat, which was produced in Cypress Lake Studios here on the campus of UL Lafayette. I'm Cecil Doyle. Join us next week for more sounds from around the world right here on Earthbeat.
Now you can get a little bit of this. Or you can get a little bit of this. But I tell you one thing, there's only one place that you can find this sweet melodic melting pot of music. And I promise you, it's on the Franco Mix avec Drake Benoit LeBlanc. Only on KRVS 88.7. Thursdays at 9 p.m. It's a formidable.
We're Cody and Danny Hills, and we're scouring the land of the rising sun to bring you the best in Japanese rock music. Catch us every Monday night at 11 p.m. and Saturday mornings at 3 a.m. on Japan Jukebox, right here on KRVS 88.7 FM.
From the University of Louisiana at Lafayette, this is KRVS 88.7 FM, Lafayette, Lake Charles.